wadamada Niger, Mali iyo Burkina Faso ayaa ku dhawaaqay xadii shalay inay ka baxayaan dalalka dhaqaalaha ee ECOWAS ee ay ku buhubeen dalalka galbeedka Afrika. ECOWAS ayaa saddexda wadan ku cadaadinaysay in muddo ah in wadamadaasi lagu soo celiyo isku xukunka dimuqraadiyadda. Madaxda militariga saddexda wadan ee dhaca galbeedka Saaxil ayaa ku sheegay war qoraal ah oo ay wadajir u soo saareen in go'aanka ay uga baxayaan ECOWAS uu ahaa mid ay u qaateen iyagoo eegaya maslaxadda iyo madax bannaanida wadamadooda, maadaama ay yiraahdeen ECOWAS ay cunaqabateyn bani aadnimada ka baxsa kusoo rogtay wadamadooda. Madaxda militariga ayaa ku eedeeyey ECOWAS inay ka beertay mabaadiidii lagu aasaasay muddo haatan konton sannadood laga joogo, kuwa oo ku salaysnaa bay yiraahdeen raadinta midnimada Afrika. Waxay sheegeen in ECOWAS ay ku shaqeyso duufsiga iyo faragelinta awoodaha shisheeye, sida ay hadalka u dhigeen. Dalada dhinaca dhaqaalaha iyo iskaashiga ee dalalka galbeedka Afrika ee ECOWAS ayaa xubinnimadii ka joojisay saddexda wadan kadib markii afgembiyo militari lagu riday madaxdii wadamadaasi ee sida dimuqraadiga loo soo doortay. Afgembiyada ayaa ka kala dhacay Niger bishii July ee sanadkii tagay, Burkina Faso sanadii 2022, Mali oo laba jeer ay ka dhaceen sanadii 2020 iyo 2021. Wixii markaa ka dambeeyey, saddexda wadan ayaa sameystay heshiis isbahaysi dhinaca difaaca ah oo ay ugu yeereen isbahaysiga wadamada Saaxil ASS, kaasoo saddexda wadan mid walba uu ku ballan qaaday inuu kan kale soo garab istaagayo haddii gardarro ama faragelin lagu soo sameeyo madax bannaanida dhuleed ee wadamadaasi. Faragelintaasi ha ka timaado gudaha ama dibadda. Waxay saddexda wadan sidoo kale cilaaqaadkii u gooyeen Faransiiska oo horey u gumaysan jiray, iyagoo taageero dhinaca ammaanka ah ka raadsaday wadanka Ruushka. Kabicitaanka uu ciidamadiisa kala baxay Faransiiska gobolka Saaxil ee ku teedsan saxaraha Afrika ayaa dhaliyay warwar laga qabo in colaadu ay ku fiddo dhinaca koonfureed ee gobolka, gaar ahaan wadamada ku yaala gacanka Gini ee Benin, Ghana, Ivory Coast iyo Togo. Saddexda wadan ee ECOWAS ka baxaya oo la hardamaya dagaalka ay kula jiraan kooxaha xagjirka ah ee gacansaarka la leh Al-Qaida iyo ISIS iyo saboolnimo ayaa militariga gacanta ku haya, waxay ku doodayaan inuu jeedkoodu uu yahay inay ammaanka soo celiyaan kahor inta aysan ku fekerin dimuqraadiyad. Qoraalka ay soo saareen saddexda wadan ayaa afayeen u hadlay militariga Niger oo la yiraahdo Colonel Amadu Cabdiraxmaan, waxa uu ku sheegay in ECOWAS ay ku guuldareysatay in wadamadan ay ka caawiso dagaalka ay kula jiraan argagixisada iyo soo celinta nabadda iyo amniga. Kabicitaanka ay saddexdan wadan ka baxayaan ECOWAS ayaa dhabarjab oo ku ah dadaalada isdhexgalka dhaqaale ee gobolka, taasoo abuureysa hubaal la'aan la xiriirta sida arrintan ay u saameyn karto wadamada daladan ku jira oo hadda dadka iyo badeecaduhuba ay si xura isaga kala gooshaan. Sida uu dhigayo heshiiska ECOWAS, wadamada xubnaha ka ah ee doonaya inay ka baxaan waa inay soo gudbiyaan qoraal weysiin ah muddo sanad ka hor inta aysan si rasmi uga bixin. Muddada sanadkaana, wadamada waxaa ku waajiba inay u hoggaansamaan heshiiska. Saddexda wadan ayaa sidoo kale xubno ka ah isbahaysi dhinaca dhaqaalaha iyo lacagta ah oo ay leeyihiin sideed wadan oo ku yaala galbeedka Afrika, kuwaas oo isticmaala lacagta faranka ee CFA ee lagu jaangooyey lacagta Euro.